Hudson and I'm genuine, Paolo, no, no. Mi corna yo, ine, ine. All the stars music bang, Mr. Go, to kick up music. Mama Shauri leo anatabasamu kwa ulivyo mheshimisha baba Mkare Mugo ayafurahi Fei hongera Manduku Shauri Walter Taro Duduna line na Sifoko Mama Kasena Matini na Beti wanakupongeza kwa hatua njema You are be to mwone Uyu hapa leo namtambulisha
Oh,
kugasiwa
utamu manyarero ni raha.